Ayo do, producer Junior, will you make a dragon do? Ayo, we made a day do. In mi kalia, biwa mama ya, ngamu koi. Ayo do, kane chanyo, kudi an koma mayo. 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 Jalma ya nyo mama e kuna bedi kerne
abedongo.
Jalma ya nyo mama e kuna bedi kerne
abedongo.
Jalma ya nyo mama e kuna bedi kerne
abedongo.
Jalma ya nyo mama e kuna bedi kerne
abedongo.
Nako machayo mama e chika bendu kenda
eshizi.
Nako machayo mama yo chika bendu kenda
eshizi.
Nako machayo mama yo chika bendu kenda
eshizi.
Nako machayo mama yo chika bendu kenda. I will go get nebidum, Tempe Saga, Tempe Ola, Tempe Saga, Tempe Ola, Gerre Ola, Kayo, Gerre Ola, ya. It does have a moody, we are not a guinea gamma in. It does have a moody, we are not a guinea gamma in. It does have a moody, we are not a guinea gamma in. Jali pudan jaja, e kolo leji. E jali pudan jaja, e kolo rawe. E jali pudan jaja, e kolo chubi. E jali pudan jaja, e kolo leji. Jalma ya nyo mama, e kuna bedi kerne
abedongo.
Jalma ya nyo mama, e kuna bedi kerne
abedongo.
Jalma ya nyo mama, e kuna bedi kerne
abedongo.
Jalma ya nyo mama, e kuna bedi kerne
abedongo.
Chayo mama e chika bendu kenda
eshizi.
Yako machayo mama yo chika bendu kenda
eshizi.
Yako machayo mama yo chika bendu kenda
eshizi.
Yako machayo mama yo chika bendu kenda
eshizi.
Abedongo, Jalma ya nyo mama e kuna bedi kerne
abedongo.